Mopeti papa nyakuthuza thi ngukuhleleza sekazi.
Imloya imloya.
Bakshota grep nyagcwasela kuwo wonke kamakazi.
Imloya imloya.
Mopeti papa nyakuthuza thi ngukuhleleza sekazi.
Imloya imloya.
Bakshota grep nyagcwasela kuwo wonke kamakazi.
Imloya
imloya. Yo, roll another one mangabe ubona uRetjo Musha. Angisabhali kusuka ekhandi cause freestyle kusha. Let me bring our back esogweni zozokusha. Isina muva bazongibuka ngiqoba phambili uRetjo. A destination phema umrapper vele ngathi nation. From a location to a mansion, man I have to make it. Man I had to be the crap before they pop before me. Cut the power off my sake, couldn't even touch me. I had to start again indoda ngawanamhlanje kusasivuka. I've been a treasure, came back to back as a treasure. Sekufike le Jananda le game idala ngimesha. Ngibuka bedalela bebiza amagodze. I'm here to smoke them all, it's since ngiyakale neganja. It's ashes to ashes, dami ash, I'm talking past tense. Angishilo uthi mabhenda nginike ibhithi vele ngiluthe. Ngikhwele kubona yimi rap uvele bazomitha. Siyenze yonke lento ibe mnandike njenge meetup. Point of intersection, soba solvisa kwa X. Lento engiyenze kusineke ngamphendula nane X. Bekumele ngisofe inkinga bese iqala ukuba ish. Ngayiphendula itishu ngafinya khetha ngalahle. I-IQ yabi ngana monderan ngeke bangibamba. Ngilokhu ngibagejise kwerobhane 206. Ngilokhu ngibafundise kwathisha ke 8 to 4. Ngilokhu ngibagqilazi kwangamula 9 to 5. Ukuthubani uthi 10 bani won't get to send for free. Focus on a business yakamakredita. Indaba ngithi ungazi usithola emhlabathini. Vele vele ntwana thini ngikhanda umsindo lamathini. Bathi lezi siphantshe njalo ukhanda umsindo ku-MTK. Bathi lezi siphantshe njalo ukhanda umsindo ku-MTK. Sebeshila ngina ngqondo ukhala umsindo ku-MTK. Ngishi life noma inzima zosithola sikhona kanje. But banama-balls kodwa mangivele bashaya ikhona nje. Sengikhiphe bengiqhumile buka manje ngizogqema. Ola yini abaqinile sukela kuqala ekuqaleni. Selokhu ngaqala ukugqema ama-hater ngwami emqaleni. Isigqibo vele ngizogqiba ngiphethe ifosholo ngizoqopha. Ngiyaqobhake lezozo ngisho nganawo ukumzuzu. Ngiyaqobhake lezozo ngisho nganawo ukumzuzu. Maphethe ipapa nyakuthuza thi ngukuhlela zasekazi. Makshota grep nyakwasela kuwo wonke kamakazi. Mopeti papa nyakuthuza thi ngukuhlele zasekazi. Makshota grep nyakwasela kuwo wonke kamakazi.
Imloya.